wararka ka imaanaya magaalada walwayn ee gobolka shabeelle hoose ayaa sheegaya in weerar lagu qaaday guri guddoomiye ku-xigeenka amniga ee magaaladaasi cabdulaahi gududow. Qabjoogyaal ayaa sheegay in guddoomiye ku-xigeenka uu soo gaaray dhaawac halka wiilkiisana uu ku dhintay weerarkaasi qaraxa. mas-uuliyadda qaraxaasi waxaa sheegtay ururka al-shabaab, sida warbixintan uu ku faahfaahinayo wariyaha v o a mukhtaar maxamed catoosh.
qaraxa ayaa habeennimadii xalay wuxuu ka dhacay degmada wanlaweyn ee gobolka shabeellada hoose. guddoomiye ku-xigeenka amniga degmada wanlaweyn cabdulaahi gaduudow ayaa dhaawac fudud uu ka soo gaaray qaraxa, waxaana uu ka dhacay gurigiisa sida ay xaqiijiyeen goobjoogayaal ku sugan degmada wanlaweyn ee gobolka shabeellada hoose. guddoomiye ku-xigeenka amniga degmada wanlaweyn cabdulaahi gaduudow oo aan khadka taleefoonka kula xiriiray ayaa ii xaqiijiyey in wiil uu dhalay isaga uu ku geeriyooday qaraxa. sidoo kale qaraxa waxaa ku dhaawacmay mid ka mid a ilaalada guddoomiye ku-xigeenka amniga degmada wanlaweyn. ciidamada amniga degmada wanlaweyn ayaa wada baaritaanna ku aadan cidda ka dambaysa qaraxa ka dhacay guriga guddoomiye ku-xigeenka amniga degmada wanlaweyn, mana jirta ilaa ay hadda cid loo soo qabtay. xaaladda degmada wanlaweyn ayaa lagu soo warramayaa inay haatan deggan tahay. mukhtaar maxamed catoosh, v o a, baydhabo.